storyteller.
Nimetetemeka ya kutosha kujoni kumbatie. Nimejaribu kahawa, nikajaribu gage. Najua ukikuja utafanya disappear. Shida zangu si za doctor, shida zangu si za vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu si za doctor, shida zangu si za vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange, ningependa kukuona leo. Tujipambe, pambe. Sema nijipange, sema nijipange, ningependa kukuona leo. Tujipambe.
Natamani lako joto, natamani maso. Nimetetemeka ya kutosha, njo unikumbatie. Nimejaribu blanketi, moto kwenye fireplace. Najua ukikuja utafanya disappear. Shida zangu si za doctor, ama whiskey. Nambie utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu si za doctor, shida zangu si za vodka. Yeah, nambie utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange, ningependa kukuona leo. Tujibambe, tujibambe, tujibambe. Sema nijipange, sema nijipange, ningependa kukuona leo. Tujibambe. Oh Lord, oh Lord.
Baby niambie. Oh baby niambie.
Uko down, uko ready,
uko ready.
Joy to get busy. Uko down,
uko down,
uko ready,
uko ready.
Joy to get busy. Uko down,
uko down,
uko ready,
uko ready.
Joy to get busy.
Uko down,
uko down, uko ready. Joy to get busy.